This is an MUT Radio podcast.
Siyangena ke kanye nononhlelo kube ne delay ebekhona ke kwi interview yethu sazama indaba zokuxhumana naye but ke usekhona nonhlelo.
Hey Zani.
Siyaphila kunjani?
Ngiyaphila.
Hayi usune maleni mfethu usihlale ekamerweni ene echo.
Haw.
Ekuphi la une echo khona engaka?
Yo itheta.
Oh, usemsebenzini.
Eh.
Hayi phela ukhushukhushu. Wayiqamba kahle. Wayiqanjwa noma wayiqamba wena leli gama?
Naqamba ubaba.
Hayi uyabona ngempela uyakhushuzela. Ungapha ungapha. Sesiyangena ke kwi GK Fix sike sikhuluma nononhlelo uyena osuke siphathele kahle izinto asitshela futhi ukuthi na sikhuluma ngani namhlanje. Before singene nononhlelo asenzeni kanje.
The GK Fix with Nonhlelo Mabaso on the Hlanganani Midday Show.
The GK Fix with Nonhlelo Mabaso on the Hlanganani Midday Show. Namhlanje Nonhlelo usiphatheleni sikhuluma ngani namhlanje?
Namhlanje we're going to talk about the power of the tongue, amandla afolimi lwethu.
Masikhuluma ngethanga sikhuluma ngalento lena umuntu mayesecasukela kuthuka kubize ngazo zonke izinto ejike lapho futhi athi I didn't mean it bengicasukile. Do we believe that?
Yeah, I don't believe. And people tend to use ungiyaxolisa because they know ukuthi you are supposed to fall for it every time.
But ke about ungiyaxolisa you can't take back the words owashilo.
Exactly.
Ayi bafethu usiphatheleni man ukuthi noma sikhuluma with the power of a tongue especially masikhuluma ngeimpilo zethu how important it is to be mindful of what we say in our lives.
It is important because kunezinto esikhuluma eimpilweni zethu egcina sezisilandela like for first khuluma ngokattracta i failure most of the time ukuthi into ungakayenza ukuyilena ngathi izomhlula. Hayi noma le test lengayibhalanga vele mina lesifundo nje siyangihlula izinto ezinjalo you tend to talk izinto ukhulume ngaleyo ndlela kanti usuwenza ukuthi ufaile vele. What if as people we start talking izinto ezinhle talking positively in our lives sibona ukuthi how are we going to attract izinto ezinhle positively than attracting failure.
But ke uzosho munye ukuthi na especially into ekhulumayo ephuma ngomlomo wakho is actually associated with the people that you hang out with. So like associating ourselves with the right people kubaluleke kanjani kuthenini ulimi lwethu likhuluma izinto eziphilayo?
Kubaluleke kakhulu uthi bathi abakhonqondo onkulu nohlakaniphile uthi show me your friends and I'll show you your future. I'll tell you your future. Most of the time abantu ohlala nabo we spend isikhathi esiningi nabo izinto eziyikhuluma zigcina sekuba yinto nawe oyenzayo. Ubona umngani vele ongasithandi isikole nawe uzogcina ungasiboni ukubaluleka kwabo. But if you sit next to people abafundile nabazama empilweni nawe ugcina ujoveka ukuthi hayibo yazini nangisabela wenza ukuthi indaba nami ngingakuzama. So now positively we are attracted to things ezokwenza ukuthi uye phambili empilweni.
Hey, we associate nama perfectionist abantu abazothi let 100% wakho all day.
Yes, people are going to make to motivate you to develop you every day. Whenever you have stress, they will tell you who are you. Then you gain back your confidence uqhubeke nempilo.
Now, looking at the power of the tongue, man, if kuziwa kakhulukazi ezinqumeni ezenzayo or making decisions, how important it is.
Kubalulekile kakhulu ukuthatha isinqumo uma ukhuluma ngolimi. Kwesinye isikhathi uma umuntu ekhuluma something kuwena, kuyenzeka kube khona isikhathi la afika khona azofuna uxolo kuwe. So into engifuna ukuthi ngifokuse kuyo kubantu namhlanje ngale point of making decision ukuthi we need to take a decision of forgiving people but behlale la abasebehleli khona. Ngiyaxolela but I know what you've done empilweni yami because ngaleyo ndlela uzokwenza ukuthi nawe ukwazi ukuqhubeka nempilo. By ukumxolela uphinde futhi umvumele empilweni yakho, you keep on having memories ngaye ngaleyo. So kubalulekile ukuthi uthathe isinqumo ukuthi no, I forgive you for myself ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nempilo. But hlala nawe uhleli khona. Taking a decision, making a decision is very important for impilo zethu. and the power of the because they all cause you to
yeah, yeah.
But so knowledge, yes.
Hey, manje ke speaking of ama decision nokuxolela mfethu uzothi omunye ayi nguthi nina aniyazi into wangenza yona nina vela nizobona sengathi kulula uma sikhuluma ngokuxolela or i forgiveness what do you have to say kulowo muntu kanjalo
yes that's akukholula ngikuqamba manje because vele usukungeke ushintshe ubuhlungu obuzwayo but i forgiveness it comes with ukukhula and grow and you want to move on awenze yena. Yeah. Forgiveness goes a long way to a point where you have to forgive someone and understand. Awenze yena, but uzenzela wena ukuthi uhile. Because it's written every time umbona kovuka leyo. But when you forgive lowo muntu ngishaxolisa, you're going to move on with your life.
We're speaking about the power of the tongue. Sikhuluma noNhlelo wakaMabaso suke khona kwi GK Fix suke sikhuluma ngehloko ezehlukahlukene especially ezosifundisa eintweni esithile. Uyasho ukuthi na there is power in your tongue. How you speak about yourself, be mindful ukuthi na yini wayishoyo ngani na ngempilo yakho. Now, how do I adopt this positivity all the way noNhlelo especially because ulimi phela libuye libheke nezimo obhekene nazo. How do I adopt positivity now?
Now, with that, you have to train yourself every day, every morning, understanding what every day is a gift from a present and how you live it is dependent on you. So, start your day with positivity. I've got this is another day. So, uqala impilo yakho nomsuku lakho ngendlela engcono. Abantu kubalekile ukuthi ngisho izimo ngesizwe sibalekele sizosivelela. But ukubuka indle izinto obhekana nazo. Bese uthi no, but ngiyadlula kulokho but nakho nje okuhle engikwenzile. Asingabuki okubi kuphela osivelela empilweni. Asibuke nokusho ukuthi sikwazi ukuqhubeka ngempilo because impilo ayingeke izibe safe futhi ayisikaze abafike. Ekumele sikwenze ukuthi siphile, attract the positivity, listen to music, talk to people abakukhulisayo, read whatever oyibonayo ukuthi iyakugqugquzela empilweni. Uqhubeke nje.
Hey, hayi bani, hayi khushu. Ngathi uze ngamandla namhlanje mfethu. Awakhushuzela kangaka. Your last word, man, and the question of the day, itini?
My last word and my question of the day, namhlanje. I'm thinking that I don't have a question.
Yeah.
But I want to say something to people.
Yeah.
Obuthi, whatever idea you have or whatever you want to start doing, yes. Don't wait for financial. Don't wait for people who don't tell you right. People out there are making it because they started to believe in themselves before being a punch. Ala. Abaculi basebe ngazi ukuthi ingoma izoba mnandi noma sengithandi but bayayenza. Bonga ithuba.
Hayi, siyabonga kakhulu. That was uNhlelo ekade sikhuluma naye ikakhulukazi uma sikhuluma ngani na the GK.
GK Fix with uNhlelo Mabaso on the Hlanganani Midday Show.
This is an NUT Radio podcast.